JuneNineJah.com.
Resurrection power. Papa, you are born to do this.
Okogusune bendi angru manangu boy mara nandi arabata. Onye nkita na-achọ ọsọ adịghị ahụ ebe ọ ga-ezu ọsọ ya n'ugwu ọjị. Chelumo, ihe anya m furu n'ọnụ m ekwu ọma nka na-aga. Onye na-apụ ala na-atụ aka, nwaanyị chi slipasị na-agba ọsọ. Unu makwa n'osugo, owu sara m n'obigo. Oru mama achago ka emicha, a chọrọ igosi m ose ma n'ọkụgo.
Chidubem, ke esin kibi nyu kwa sifadaro. Eba ni do I confession. Now one plus in a chain or kumo. Eye chobani developer, so cheese throat. Zuzuwe Akwi kaneli beans na moe moyo. Taba nisi ututu ibem na trego. Na chuloka jomo. Di deport, geti ela mi access code. Chidube, become like magnum. In awa mi sikopa, analwa delom. Overseek by seeing, gonna paddle on 87 leak, but they batten who's all governor with commerce G7, CRK B7, economist D7, government EA, English D7, massive C5, Chidube Miss Monday, Zuguani K.
JuneNineJah.com.